munda wanga bampulira zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi chenonya katonda wanga ja kuchimpa zikiriza buli sala jensaba katonda wanga baulira zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi chenonya katonda wanga ja kuchikola kuba zikiriza sanga gwe musala bogumpanguza zikiriza ntia besiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ningoluso zisayuni zikiriza nti bisibu byensanga gwe musala bogumpanguza zikiriza ntia besiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ndi muwangu zino chirawo ba zikiriza nti mulamu mukama wali Yesu zikiriza nti yako kubera nzeli sinza zikiriza nti yanjagala bila chanjagala wendo woza kumuwendo omusayi Yesu yeyangula zikiriza nti mumasogera ndi chamuwendo anjagala echo nchiraba nebwe mbangude mubuzibu ampanguza mukama tandekawo zikiriza buli sala jensaba katonda wanga bampulira zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi chenonya katonda wanga ja kuchimpa kuba zikiriza nti mulamu zikiriza nti wali Yesu zikiriza nti yako kubera nzeli zikiriza
Yamatira mukama wali
zikiriza nti mulamu
anjagala